Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Mukurikiye Radio Ijwi rya Amerika, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikiraho ikiganiro Heza, kikaba ari ikiganiro cyashyiriweho urubyiruko ngo rubashe gutanga ibitekerezo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda ndetse no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba, nk'uko bisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku bijyanye n'amagara mazima y'urubyiruko. Turaza kumva abajene bafite uburyo bufasha bagenzi babo kureka kunywa ibiyobyabwenge. Turaganira kandi ku ndwara y'igituntu, ndetse tuze no kureba uburyo urugaga rw'abikorera PSF rukomeje gukangurira abanyamuryango barwo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA.
Mu gutangira iki kiganiro cy'uyu munsi, reka dukurikire ikiganiro kirambuye Jean-Baptiste Ndayiragije yagiranye n'abajene bo muri Anti-Drugs Association PAF, aho bamuganiriye kuri gahunda yabo yo gufasha urubyiruko guhangana n'ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge.
You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly.
Amazina yanjye banyita Rugwiro Omar, abari njye bahagarariye ishyirahamwe ryo kwirinda no kurwanya ibiyobyabwenge, mu magambo y'Icyongereza bita Anti-Drugs Association PATH, bivuga ADAP. Akaba ari ishyirahamwe mpagarariye guhera muri 2006.
Murakoze. Kwiyongera ku biyobyabwenge mwebwe ishyirahamwe ryanyu mwabona byabiterwa n'iki?
Ahanini twavuga ko bituruka ku myifatire n'imyitwarire, aho umuntu aba avuga ati hariya niho ushobora kubonera amakiriro. Twe tubona ko bituruka kenshi ku bijyanye n'amakonfuri cyangwa se imanza ziba ziri mu mago mu miryango, aho usanga umwana avuga ati hari ibyo mbuze, reka noneho mpitemo inzira y'umuhanda, cyangwa se kubera ibyagiye bitubaho nanditse nk'ingaruka za Jenoside, aho usanga hari ihungabana, umwe akumva ko ariho ashobora kubonera amakiriro kandi mu by'ukuri ari ukuyobya ubwenge.
Nawe mwatangira mutwibwira.
Mutwa Dusabimana Yvonne, nka nanjye ndi umujyanama muri iri shyirahamwe rirwanya ibiyobyabwenge, nshinzwe counseling.
Mwatubwira uburyo mukoresha, ingamba mwaba mukoresha kugira ngo mumanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko?
Okay, ingamba dukoresha uburyo bwa methodology. Hari methodology dukoresha, hari igice cya mbere dukoresha prevention primaire, ari ukwirinda kwa mbere kw'ibanze. Icyo gihe tureba abana batazi na gatoya ibiyobyabwenge, ariko bashobora kuba kugira ingaruka ku biyobyabwenge. Mu cyiciro cya kabiri tukareba abatangiye kuba babifataho, basomyeho ariko bataragera ku rwego rwo hejuru. Mu cyiciro cya gatatu nanone tukareba, tukegera ababigiyemo noneho ubwenge bwatakaye, babandi bashobora kuba bajya no mu bigo bakabafungira, mbese biri kuri hejuru, ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe icyo dukora, turabegera tukabakangura uburyo ari bibi, tukabagira inama. Mbere na mbere dushaka impamvu zibatera icyo kibazo, kuko twararebye dusanga uko iminsi igenda ihita niko icyo kibazo kigaragara mu rubyiruko, ari mu bana bo mu muhanda, hari n'urubyiruko ruri mu mashuri. Twafashe ingamba zo kugenda tugenda mu mashuri, duforomayo amakarabu, dushingayo amakarabu ashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge, kuko no mu mashuri hari igihe bava mu mashuri bakihina nyuma y'ibigo bakabinywa cyane mu primaire byaragaragaye abana babinywa bagakora ibidakorwa ucyo giye twashinzeyo ama club abafasha tukabagira inama tugakora icyo bitasubiye gukurikirana kugira ngo turebe niba rero inama twabagiriye n'urwego bihagazeho byenda bigabanuka gusa ikibazo twasanze tugira nuko hagomba kuba bufatanye mu nzego zose kuko ntabwo twabikora twenyine hagomba bufatanye bwose abanuza muri famiye sosiyete muri rusange ari ababana nabo kugira ngo icyo kibazo tugice kuko twasanze ko no mu miryango ibyo bibazo birimo kandi bitera abana kujya mu mihanda
ko ministeri muri kino gihe ifite gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge ubwo yarabiyambaje nk'amwe nk'amashyirahamwe abirwanya
muri rusange gahunda turi kuzumva nk'abajene ariko precisoma ku bijyanye no kuba hari uburyo twabafashamo ntabwo batwiyambaje kuko bo babiteguye ku giti cyabo kandi bateganya ko twe tuzaparticipa ariko kuvuga ngo hari gahunda nk'ishyirahamwe ubwacu tugomba gushyira mu bikorwa ntabwo yo ihari gusa tuzaba duhari nk'abajene bagomba kwitabira nk'abandi
none se ni iki mwumva mwasaba leta cyane cyane ha ministeri ifite urubyiruko mu nshingano zayo kandi ikaba ifite na gahunda yo kurwanya bino biyobyabwenge mwumva mwayisaba iki
icya mbere ni gushyira hamwe kuko iyo abantu bashyize hamwe bagera ku bintu byiza kandi biramba ni ukuvuga ko hari ababigezeho mbere tumaze imyaka igera kuri 5 dukora hari n'ibikorwa twagiye tugeraho by'amahugurwa ya za UN ndetse n'ahandi hatandukanye hari n'abo twafashije numva ko rero kutwiyambaza kurushaho ni ukudusaba ko twagira ibikorwa tubafasha kandi ikindi ni uko twabahereza na bimwe mu bijyanye n'inyigisho zifashishwa dukoresha zikaba zabafasha mu bijyanye no kwakadira urubyiruko ariko kandi tunashyira hamwe kurushaho kuko experience ziba zinatandukanye bamwe baba bari mu biro abandi bari kuri tele numva ko rero hari byinshi duhura nabyo bakabaye nabo bagira ibyo batwigiraho
ariko se ubundi nk'akabazo k'amatsiko mwishyira hamwe ryanyu hari abo mwaba mwarabashije kwigisha ubu bw'ibiyobyabwenge bakabivamo
barahari nk'uko buri mwaka tugenda tugira raporo y'umwaka ibigaragaza tuba dufite abagiye bahinduka ariko ni ibintu bisaba guhozaho kandi bisaba n'ubwitange kuko nk'imibare dufite igaragaza ko nibura mu rubyiruko dufite rugera kuri 50 dushobora kuba rwarahindutse urebye nk'uko mugenzi wanjye yababwiye buriya buryo butatu bukoreshwa twasanze bwose bukubiye mu gikorwa kimwe twise train to train aho twabashije gusanga ko itsinda iyo riri kumwe n'irindi nibwo rirushaho guhindura imyitwarire y'abantu baba bari kumwe tukavuga ko ibyo bituruka cyane cyane ku mikoranire ni ukuvuga ko iyo abantu bari hamwe bakora ibikorwa bimwe birushaho no gutuma ba bandi bafite imyumvire yo kwishora mu biyobyabwenge bahinduka
aha rero tukaba twasaba minisiteri y'urubyiruko kujya begera abajene nk'aba mu gihe bafite ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane ko twumvise bararenze urwego rw'ubukangurambaga bakaba banafasha abo byagize imbata kubireka nk'uko ikiganiro cyacu kiza kwibanda ku buzima reka dukurikire icyegeranyo Olivier Satibasumba yadukoreye ku bijyanye n'indwara y'igituntu
He works hard to give her all he thinks she wants. A 3-car garage, her own credit cards.
Igituntu ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Tuberculosis bacilli. Abantu bamwe baba bagafite bakagendana, kakagenda gakura maze umuntu akazazwa n'iyi ndwara. Igituntu gikunze kwibasira imyanya y'ubuhumekero
ndetse kikagera no mu bindi bice by'umubiri kuko kagakoko gatwarwa mu mubiri n'itembera ry'amaraso. Aka gakoko kandi kaboneka no mu mwuka. Niyo mpamvu ukirwaye asaba gukorora yitonze kuko hari igihe ashobora kwanduza abamuri ruhande. Nkuko tubikesha urubuga rwa internet www.livestrong.com ngo nubwo ibihaha ari cyo gice kibasirwa n'igitunu cyane, gishobora no kuva mu bihaha kigafata n'ibindi bice by'umubiri. Uru rubuga kandi rukomeza rwerekana ubwoko bw'igitunu bitewe n'aho cyafashe.
Now the days have grown to years of feeling all alone. She can't help but wonder.
Hari igitunu gifata amagufa. Aha gikunze kwibasira urutirigongo n'impera z'amagufa maremare. Kikaba gikunze kuzahaza abana cyane. Kandi iyo kitavuwe neza, urutirigongo rurangirika ndetse n'amagufa y'amaguru ntiyongere kunyeganyega. Ubundi bwoko bw'igitunu ni igitunu gifata impyiko. Iki cyo gishobora no guhita gifata amagufa na none. Uvuye ku gitunu gifata mu bihaha, hahita hakurikiraho amagufa n'impyiko. Umurwayi wacyo nawe akunze kugaragaza ibimenyetso ndetse n'iyo abigaragaje ntibiba bikanganye, bikamuviramo kwangirika kw'impyiko. Show me you love me by the look in your eyes. These are the Ubundi bwoko bw'igitunu ni igifata uduhu dutwikiriye ubwonko. Indwara yose yibasira utwo duhu ishobora kwinjira igafata no ku bwonko, bikaba bibi kurushaho ku murwayi. Gikunze kwibasira abana ariko kikaba kibi cyane ku bageze mu zabukuru. Baribwa umutwe, bakazungera ndetse bakajya no muri koma. Bamwe mu barwayi bakunze gushiduka barwaye na kanseri ifata ubwonko. Dukomeje tuvuga ku moko y'igitunu, hari igitunu gifata uruhu, udusabo tw'amatembabuzi, imiyoboro y'amaraso n'amara. Ibi nabyo bikaba bishobora kwandura iyi mikorobe itera igitunu. Ibi biba bibi cyane kuko imiyoboro y'amaraso ishobora gushwanyuka cyangwa umutima nawo ugafatwa. Ubwoko bwa nyuma bw'igitunu ni igitunu gifata ahantu hose ku mubiri. Iki cyo kikaba ari igitunu kibi cyane kuko umubiri wose uko wakabaye ukwirakwira mikorobe zitera igitunu, umurwayi agacika intege, agatakaza ibiro ku buryo bukabije, agatakaza n'amaraso. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yasohotse mu mwaka w'2010 igaragaza ko abantu bagera kuri 8 million bandura igituntu buri mwaka, kigahitana abagera kuri 2 million mu mwaka.
Shuti bakunzi b'ikiganiro cyacu, rero tugeze muri ka kanya ko kubasusurutsa. Uyu munsi tukaba tuza kwibanda ku njyana ya reggae. Muri iyi ndirimbo Umuntu n'Inkundi, Holy Jadovzi yari kumwe na orchestre y'abanyekongo yitwa Arc-en-Ciel.
Chao, tú. pourquoi des divisions? Nous sommes tous africains, il ne faut pas se chamailler. Il n'y a pas de Rwandais, il n'y a pas de Congolais. Nous sommes tous africains.
Tukaba twababwira ko iyi album Umuntu n'Inkundi bayikoranye n'urubyiruko rwo muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo kwerekana ko turi bamwe. Dukomeje ikiganiro cyacu rero tugiye gukurikira inkuru twateguriwe na Jean-Baptiste Ndayiragije, aho yari atubereye mu gikorwa cyo guhwitura abanyamahoteli mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA.
La familia, les cliques, ninjerera snatcher, uvuga gahinda mfite.
Rugaga rw'abikorera TSF muri gahunda yarwo yo gukangurira abanyamuryango babo gufasha abakozi kurwanya icyorezo cya SIDA, bagiranye ikiganiro n'abayobozi ba za hoteli ngo barebere hamwe aho bageze bafasha cyane cyane abakiriya babo kurwanya iki cyorezo. Gahunda yagarutsweho cyane ni uburyo za hoteli n'ahandi hantu hakira abantu benshi haboneka udukingirizo nk'amwe mu buryo bwo gukumira ubwandu bushya. Nyamara kimwe mu bintu bikomeje kuraza ishinga aba bayobozi ba za hoteli ni abana b'abakobwa bakiri bato ariko usanga bagejeje ku myaka 18. Nubwo abafite iyi myaka usanga amategeko abemerera kugana ahantu, bamwe mu bayobozi ba za hoteli barasanga hari icyo bakagombye gukora. Inema Marie ni umuyobozi wungirije wa Land Star Hotel.
Surtout urubyiruko cyane cyane ni rwo ngiye nibandaho kuko ari rwo tubona twakira cyane. Ubwo urubyiruko rwa gitsina gore nicyo kigaragara muri mu mahoteli nicyo twakira cyane, kandi abana batoya bari munsi y'imyaka 20 nasabaga ko leta yacu n'ubundi bishyiramo imbaraga bagumya kushishikariza amahoteli kugira ngo ntibagumye kwakira abo bana batoya, ahubwo nabo bakarinda mu bana bato tukabarinda tubagire ute tubabuza tubafata nk'abana bacu, ntitubafate yuko ari nk'abandi bakiriyano. Ntiyumve ko ari uburenganzira tumwe ngo tukamwereka ko hari ikintu turimo turamuprotejaho dushaka ejo ko azaba undi munyarwanda. Nifuza ko yuko ejo tuzaba turi abandi, kandi urubyiruko nirwo izo mbaraga dufite.
Ikindi cyaganiriweho ni uburyo bwo gukumira ubwandu bwa virusi itera SIDA mu bakozi babo, dore ko usanga hafi ya bose usanga ari urubyiruko. Inema arakomeza tubwira ingamba bafatiye iki kibazo.
Mu bijyanye n'abakozi dukoresha, tuzi na labor ikintu dukoresha ubu ngubu, dukoresha abakozi natwe bujuje imyaka yo kuba bakora. Icyo dukora nk'uko dutanga debriefing every morning, tugira inama ya debriefing, icyo tuzajya tujye gukora ubu ngubu, tujye gushyiramo imbaraga natwe nk'abantu bari accountability muri icyo kibazo tugomba kugiramo uruhare. Tugiye kuzajya tubigisha, twirishe gukoresha condoms, tuzishyire muri public toilets z'abakozi, kuko ntabwo twazishyira kuri nko kuri reception cyangwa umukozi ajya kwifata. Ubu tujye gufata nk'uko dufite urwambariro rw'abakozi, n'umu rwambariro rwabo tujye kuzashyiramo aka box, then harimo dushyira condoms, bajye bazifata bazibafashisha mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya SIDA, kandi tunabereka ko bishobotse bibaye byiza bashobora kwifata bakagumya guprotectinga ubusugi bwabo.
Nubwo ubwandu bushya bugenda bugabanuka kandi leta ikaba yarihaye intumbero yo kubugabanya kugera ku kigero cya 75% mu myaka 5 iri imbere, ngo uruhare rw'agakingirizo ni ingenzi cyane kugira ngo iyi ntego izagerweho. Dukomeze twumva Dr. Nsanzimana Sabe, akaba ashinzwe ibikorwa byo kurwanya SIDA mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC.
Kuko iyo turebye mu myaka 10 ishize dusanga ibipimo bitwereka ko ukwirakwiza ubwandu bushya bwa HIV byagabanutseho 54%. Nta shiti rero yo kuvuga ko agakingirizo kabigizemo uruhare. Gusa iyo turebye icyitegerezo dufite n'intumbero dufite mu myaka 5, aho dushaka kugabanyaho ubwandu bushya 75%, dusanga abikorera Private Sector Federation ifite uruhare runini cyane mu kuzagera ku iyo ntego duhereye mu mahoteli na za bar ahakunda kuguteranira abantu benshi aho usanga na kenshi ibikorwa bishobora kuvamo kwanduza no kwandura HIV bishobora kuba byakorerwa
rubyiruko muduteza amatwi se mwe mwumva icyakungwa kugira ngo ubwandu bushya bugabanuke ari ikishye ibitekerezo byanyu birakenewe wibabaza
umutima Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru twabwiye ko uyu munsi turi bwibande ku njyana ya reggae Holy Jad of Zirero bagiye kugaruka mu ndirimbo yabo bise Inshuti Bajene mufite ibihangano bikuyemo ubutumwa bwubaka urubyiruko rero namwe tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibihangano byanyu, muzifashisha adresi nosaha umugisha za kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Uyu ni wa mwanya mutega amatwi umwe mutumwa bwanyu mu mwatugejejeho. Ubutumwa bwacu none reka tubuhere kubwoherejwe n'umukunzi wacu Nsekana Willy Defense uherereye Bumbogo mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Aratangira agira ati "Muraho nshuti z'urubyiruko." Ati "Yezu natabara abana ba Afurika." Yakomeje yibaza ati "Buri umuntu wicara akavuga ko hagaritse Bruce abazirikana ko nabareshya." Tukaba twabibutsa ko ibi yabivuze nyuma yo gutega mu matwi ikiganiro twabagejejeho cyavuga ku kibazo cya Bruce mu banyeshuri ba za kaminuza mu gihugu cy'u Burundi. yakomeje kandi agira ati njye mbona aka karere dutuyemo katazagera ku ntera ishimishije mu burezi katarakemura bimwe mu bibazo gafite. Nahawe umurimo Jando Rape nawe yagize ati ndabasuje cyane mwese abanyamakuru b'ikiganiro heza ndetse n'abakunzi b'ikiganiro bose. Arakomeza yisegura agira ati muracyamo twihanganira kubera ko akazi gatuma tutabasha gukurikira ikiganiro cyanyu neza. Jando Rape rero ngaba nagushimira cyane ngirani no kuba mutuzirikana n'ibyo igiciro gikomeye cyane kandi tukaba turangiza tubifuriza gukomeza kugira akazi keza. Dusoreje kuri Nezi yaremye Tiyene mu karere ka Bugesera. Aratangira agira ati njye mbona hashyizweho inguzanyo hagendeye ku byiciro byaba ari byiza cyane. Gusa akaba afite impungenge z'uko ibyo byiciro n'ubundi bitakorwa neza. Yakomeje agira ati ubumenyi ni ingenzi cyane ku rubyiruko rufite gahunda yo kubaka ejo heza hazaza harwo. Agasaba asaba Leta ko yari uburyo yafasha abana barangije amasomo yabo nko kubabumbira mu makoperative ndetse no kubafasha kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Turabashimiye cyane mwese mwatwoheje utuma muri kino cyumweru. Nsoze nabibutsa adresi mwakwifashisha muduha ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo. Email ni heza cyane @yahoo.fr na telefone igendanwa ifite nimero 0788 57 39 51 na 0772 221 83 87. Nabibutsa kandi ko ikiganiro heza gitambwa ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 FM Radio n'Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Innocent Habumugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naho tugisoreje, kikaba gitegurwa na Forum des Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radio yanyu mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Dukwiriye kurwanya ibyishano, ture kurwangano, tunoze uwo mubano, twisomera ku mata twirira n'umutima w'ingano.
Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Yvette Musabye Maria, fatanyije na Olivier Sati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.